Macho yalikuona, moyo kakuchagua, mdomo ukasema na kupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Wini zawadi ilopewa, macho ni pepese wapi mikipofu kwako sioni. Penzi limetaradadi na pepewa, harufu ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Uvae baibui kanga, viatu vya kuchuchumia kangaru, kisima tuitanga, we ubanifukizia pambetu. Ukisungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nishatafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah. Number one, you're my number one. Number one, you're my only one. Number one, you're my number one. Number one, you're my only one. La 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 la. Hausukumi damu moyo, unasukuma upendo. Habani mambo sawa
sawa,
penzi nalimung'unya kibogoyo, nimepata size yangu, yani nalioga soko nawa
na
filimbi nitapuliza, kuita ndege waje, raha zimefululiza kwako, natokaje hadi bububu umepitiliza. Tuko kwa bibi paye, taratibu naniliza baba.
Tulivuruge baranga, chimeneza kunengua kwa mkwaru. Nikienda ikitanda, shuka za maua uwa ya maru. Kisha tukonge na vyanda, mambo ya kujizimua na valu. Nifunge upande kanga.